man. And for music, sis, I'm a creature. Yeah, yeah, yeah. Maisha, maisha ndiyo hayo bro, huzuni duniani ni kwa kila mtu watu wanaria. From Monday to Sunday, mbuka tonda kwa fengwa, tufunde mawandi. Ni bale la school fees, tazireva bande miri majezire mikono. Baja korea ni barara ni watunzia. Ngo wayo waya vizi buvi vire biji ni tokunu tushe birwa. Vini kati vya usere ne senta tazireva. Weza kurono muru mungori, yungana woha wandi watu mosha hoka. Cause I have a big girl and I don't know my thing. I wanna see the castle and move big and the wind. I told the woo-ha, I'm a shogge, can I why you net? Kurisa ban and no rukusi, kachapa timo, we hope sent there. Jinembera ya urisho uta woman bro, uta woman sister. Abantu binebe gambo ne michwa itani mirunji. Abo mwene wa shemerewa uba vizibu vya we na naibu uru kurewa we. Ebiziwa inebienji mungata kugamba nukurangiwa. Otareba ba wefu kwa kajirangu boba nukurunji. Bakuga mbele ya bhazi we wana mani. Yuwa mcharo haza jiwa wenga nituwa kuna umetawu ne mkono. Jankorie, lechira hukura nukutonzia Iwati wewenka, tuwase muka makozi Ebyanze jino mshenye.